yande joyno wittodi e min ta capanɗe tati nani habaruji ɗinni e fulfulde ɗimin Oumou Oumar janganta on. Nder ko e kibaruji men ni, gomnati leydi Niger yardaraki e pelle ɗe ɓiɓɓe wuroɓe cingata gam fasano ko e maɓɓe ka woni ko horejo fedde leydi Darine gam joɗɗingo jonde jam général Abou Tarkawi. Leydi Niger deki jungo dow talkuru e fedde leydi tubakoɓe gam durwida e safareji nanneteɗi ko hanade laabi lobbi. Yewtere men pindinol on kettinto hano bomi ɗi jaman noy ɗum latori nder yewtere men pindinol. Tefugo bayle kanhe laabi gollidol hakkunde soogeji kawjiɓe e filla denaku e ɓiɓɓe wuro gam joɗɗingo jonde jam heɓo kan woni haala ka ɓe gatti yeeso nder batu joɗa kalen kaɓe gaɗi kega nder Agades nde fedde leydi Daranine gam joɗɗingo jonde jam. Mariama Abdourahmane goto nder jaaɓe to batu ngu hokki Anise Karim fama.
Bona no tefe sembinɗinde tawaɓe nder golle joƴƴinde hakkillo fukkingo ɓe mbawa domude keeri leydi meɗen ɓe durwida du e ɓiɗɗam bonɗako. Joƴƴinde sigila caka himɓe région Agadez ɗum wawa hokkidirde habaruji caka wonɓe nder CRS fedde région Agadez hawjine filla denaku himɓe e are muɓɓen e wonɓe nder comité durwude tabbintina laabi jonde jam. Singude sigila joɗa kaale caka taganal her fedde région Agadez hawjine filla jonde jam e fesi orgal sojeji leydi meɗen tawaɓe tun. Durwude ko watta laabi joƴƴinaɗi jonde jam heɓo laabi ɗi enden nawtore nde waɗande ekkintinoje himɓe fedde taganal her gam sembinɗindeɓe ɓe gaɗa golleji maɓɓe ɓe mbawa du fa hanne yiilade nder communeji sappo e joyi région Agadez fou.
Gomnati leydi Niger yardaki e pelle ɗe ɓiɓɓe wuro cingata gam fasano ko e maɓɓe wala no hokkaɓe sembe koƴa hano kaɓorɗe gam darango ko e maɓɓe ka woni ko horejo fedde Daranine gam joɗɗingo jonde jam holli to batu joɗa kalen gaɗango Agadez général Abou Tarka fantini Moussa Mamman.
Gomnanti Niger haɗi ɓiɓɓe wuro cinga pelle gam tetinde ko'e muɗum gacce mawɗo ɗum latantoɓe kamɓe ko'e maɓɓe. Gomnanti no mila ko denol ɓiɓɓe leydi wonana dow sogeji kawjiɗi filla ndenago ɗen. Miɗen godi caɗale sabu min ngala sogeji ko heƴi amma miɗen ken e bawɗe amin fuu. Horejo leydi on wi'i ko caka duuɓi sappo ɓeyditi laabi ɗiɗi fa tati sogeji ɗin hedde nokkuje ɗen fuu laabi ɗiɗi fa tati ndenne bawɗe no ken waɗete. Miɗen pamani du ko ɓiɓɓe bonɓe kepta jamaku e konu amma ɓe mbawi wadde bonondaji kewɗi warude nimɓe dey wakkati fuu momin keɓi sa'a jamaku min kantan waruwaru nimɓe ka non min kokkayi sembe ɓiɓɓe wuro cinga pelle gam tetinde ko'e mum.
Absolument pas de milice.
Leydi Niger deki jungo dow talkuru dow fi durwididde nannol safareji ko hana nder laabi lobbi fedde leyɗe tubakoɓe noon ni caka maɓɓe ɓe golliditta golle maɓɓe ɗeɗo gam ɓe durwida nannol safareji ɗi noon ni. Leydi Niger heɓi lawol ko golliditta e fedde leyɗe tubakoɓe noon ni nani fama ka docteur ɗan Nuhu Barira o fantini jadimen Adama Dawati.
Le Niger a signé la
Lady Niger lewru février tan du ujunaɗiɗi e lasso e go'o nden deki jungo dow talkurdu joyi lewru novembre hitan du ujunaɗiɗi e lasso e go'o. Suudu dipteɓe leydi Niger kandu tabbintini hokkude lawol talkurdu nawtore nde en daari no lawol durwididde no hujjananna safareji loktororde leydi. Leydi fuu no wodi laabi hoore mum ɗi joƴƴini amma na fakka tawaka nder talkurdu hokkude leyɗi e lawol kawra gollida gam heɓude mosola saɗornanɗa. Ɗum ndu saabi ko sa himɓe gaɗane ekkintinoje lobbe ɓe gaɗa durwo goo no woɗiri. Ɗo Niger durwo goo ni nafan sanne gam serseraji kewɗi leydi ɗin ɗiɗum ciwda safareji ɗi ɗiɗum nanna nder mayri. Woɓɓe gi'an safareji ɗinnino amma ɓe anna fuu to ɗi ciwda ndenne na fakka tawaɗo nder sigila o kammen tefanta leydi Niger.
lebbi ɗiɗi jakkitiiɗi ɗi nder lokotorooje ɗe agades capanɗe tati e joyi dow hermi fuu no sukaaɓe gaddeteeɓe wonduɓe ñaw ɓuuce non ni no hooreeɓe loktorooɗen wii sukaaɓe ɓe illa dinki faa yetto duuɓi sappo e ɗiɗi kanɗum ɓuri torrugo ɓeydol mum ko tokkana gaɗa e peewol ngolngol no naata hawtaade wonji tagol baakaaji nani ko docteur Abdul Rachid Haruna o fantini Moussa Mamman.
Les deux derniers mois passés, on a
lebbi ɗiɗi cakkitiiɗi ɗi dow hemre ñawuuji komin keɓi capanɗe tati e joyi on fuu no ñaw ko nanngata ɓuuce nimɓe ɗum ɗo fuu nder ƴewtinaaki cellal ɓalli sukaaɓe sako jonta paɓɓe ngonndi na ñawuuji gonno amma ñaw ko nanngata ɓuuce nimɓe ɗum nde hiisaama nder ñawuuji dow hemre capanɗe tati e joyi on fuu no kamno ndenne no waawi wi'eede ko ñawu raaɓownu kano huunde ko wonno wadda ɗum ɗum kam woni e wonƴi tagol wakkatiiji ɗi monimɓe tawa nder mum e haala ka kalten ka le wakkati monimɓe tawa o to sukaaɓe fuudu famarɓe ɓe duuɓi joyi warde ley ma duuɓi sappo e ɗiɗi warde ley no kaani reeneede sahna ɗum fuu ɓe nannga ñaw ko nanngata buuce neɗɗo
ɗo
dental pelle jannginooɓe hakkundege ɓe wuro Tawa desi talkuru naatol nder murtere paddol golle ko balɗe tati ɗum ɗo ngam holla saɗar maagi ɗi jannginooɓe liggotooɓe tawra dow fii kooƴol jobdi maɓɓe de ni lewru ɗum waati kadi maani Basiru hooreejo dental pelle jannginooɓe hakkundege noonni région Tawa nani ko o fantini jaadimin Abdoulaye Asuku.
Ɗum waɗi wakkati ko miɗen ngoodi caɗaale kewɗana ko ndarta filla laawol gollido ɗon yaade nokkuuje resirde ceede amin ngam gomnanti tilsini janngino janndeeji hakkundeeji fuu maɓɓirta resirde ceede to poste ɗo tawi du nde neɗɗo yehi faa jaɓoa ceede mum wawta heɓde ɗe minen e derketeere kawjiiɗo filla poste on min ndekkiti junngo dow ɗerol illu jeegom leyru octobre 2022 nokkuure poste gon jannginooɓe amin njehi faa jaɓaa ceede mum kolla munnaare laabi kewɗi miɗen ngatta daande yahde e mawɗo poste on e gollidooɓe muɗum amma faa warde hannde ɓe mbaylaaki jon on e min koƴƴi laabi fuu kaanuɗi min ndesii talkuru murtere ngam ɗum heɓa ɗowtanaade dekkugol junngo dow ɗerol ko fedde amin e poste waddi ɗo
e la fédération
ngam yaarugo pétrol on waɗi leydi Niger no sini golla ano golle ufugol tiyoji mawɗi caka difa to ɗan ittete yaago leydi Bene dow fii ufol tiyoji ɗi no mema geseeje himɓe ɗuɓɓe noon ni gollawol waɗi keŋa nder wuro birninkon ni batu ƴewtinaaki fuɗɗama on ni e malbasa noon ni nani ko préfet mo on ni haali wakkati ko puɗɗol batugu
taykaaki ƴewtino gaɗaaki walliri ɗum hi'i gurti sappo e ɗiɗi durruɗe sappo e jeenayi nokkuure worre to daabaaji ɗin endam garta daru powtana baccu nokkuure hawtaane worre laawol korkaaƴe gootol gaɗaangol gese 2,305 limtaaɗe no deme janngirde naa loktoroore ñiɓaane baa worre hi'aaka nder cakantaraaje ɗen gaɗa hawriine waɗoyteene tabbintina joɗɗina ko hi'a nder taykaakiiji ɗi endan ni se hawrine ministriiɓe joɗɗina kanndu laawol laamu leydi haɗude nokkuuje gom nder nokkuuje ɗe endan ni yimɓe nawtoro ɗum en ndenne miɗen gatta daane yahde he tawaaɓe nder cakantaraaje ɗe endan ni neɗɗo fuu duro moƴƴina talki mum talki kollooji ko kan jeyi nokkuuje ɗe endan ko watta ɓe kokke laawol nawtoraade ɗe
balɗe cakkitiiɗe ɗi bonondaaji laabi nder wuro Gaya no won tan no ɓeydoro fii gonɗo no wadda nawnareeji e maayu maayum kile kewɗo ɗo rafi hilnaare waddata jon en motoji ɗoytantaako laabi séri aji dorbaaki no hooreejo Sarusi sapeur pompier de Gaya Souleymane Asuman Jero o fantini jaadimin Fadel Alou.
Dimma bononde laabi loore Gaya wonni no ɓeydoro yeeso no wooɗi du nimɓe hewɓe no maaya nder majjum ɗum du rafi ɗowtanaade laabi kawjiiɗe fiila awƴol looreeji ɗin noon kamɓe maandeeji wonɓe dow torkooji ma tutotooɓe torkooji ɓen anndinta tokkirooɓe dow laawol ngol so ɓe ngara ngam ɓe ngattata fuu maande ko hollata goɗɗum no yeeso neɗɗo kasi siji ɗin ɗo ngaɗaama faa to towti gallu wure nde gam ko watta jonlore waɗa heese heese noon ko hisinta bononda laawol nimɓe dogginirtana no jiɗiri bakka kasi siji ɗin wala hen palakkuji gondo dirdinam gallure gaya herrana hakkunde keeri leyɗe ɗiɗi ndenne yaa warta nimɓe no ɗuuɗi no hani nimɓe ɗow tano laabi kawjiɗi awƴollore ɗen gam surude bononda laabi.
Fuɗɗama sappo e goo lewru novembre ton Kampala leydi Uganda fijo pirtor ɓalli Afrique nonni ko wi'ete badminton. Abdoulaye Hassan horejo fedde badminton leydi Niger nani fama ka o hokki jaadi min Moktar Hammadou e cialalol.
En ce qui concerne les hommes vraiment une
hana ko darta filla to warɓe ɗon ɓe gaɗayi bawɗe fayottade to hani ɗum gam fijo pirtol ɓalli keso non hedde sengoji leyɗe Afrika ɗen fuu baka leydi Ghana e Nigeria wala hen laatiɗe duuɓi jeegom ni koye ɗum waɗe tom. Min keɓi gonga dow wadde suɓagol nimɓe tawaɓe ɗoɓe gere maɓɓe tan woni heɓayi yottade to min jiɗi ɗon amma ɓe gaɗi bawɗe maɓɓe fuu kanduɗe ne wodi ittaɓe e to ɓuro ndirol ɗon de fati no yahan to ɓuro ndirol feccere naya ɓere ɗon usuman du no yahan to kile ɗiɗi ɗon fum amma ɓe tokkay kantidi ko mu'en
déjà en fin de compétition.
Ummatore bomoɓe ɓe leydi Niger ɓe kawri ñamayi to batu ɓeydol andal ko bomi jaman eɗe leyɗe Afrique siri noon ko hawrinde bomoɓe e ekkitagol sigila mum inditirane aso kadans noonni sappo e jeɗɗi yaago nogay e jeɗɗi lewru novembre hitane ɗum ɗiɗi e nogay e go'o nder ɓaade blue zone nani fama ka jaadimi Rabi Maykano waddi.
Ɓe dari yeeso dandorɗe bomoɓe ñañuɓe nder ekkintinol bomi e yiɗuɓe ekkitade bomi ɗi fuu no ekkintinoɓe Lulu Vero ɓiita ɓe gaɗa nder filla bomi jamani ɗin. En kettino ko o wi dow bomi gonaɗi no ekkintine ɗi.
Walliranɓe ɓe gaɗa bami jamani ɗi fodde noɓe giɗiri ɓe jottina habaruji kewɗi gonɗi to maɓɓe yaade he warɓe ƴewde miroji maɓɓe ɗo leydi Niger ni waɗoɓe bami jamani ɗi ɗuuɗa baadu eɓe goodi ɓe annaka nder leyɗe yaasi denne ekkintinoje ɗe balliranɓe jaango ɓe jaha dow inne leydi Niger nder iri fijoji ɗi gaɗoyteɗi caka leyɗe duniyaaru. Himɓe hannen ni no bi'a bami ɗi enda bami tubakoɓe noon amma Allah e ekkintinoje ɗe hanne neɗɗo fuu daari ɓe iɓe bama faama ko woni ɓe mbi'a nder bami ɗi.
Bokum seku goto tawaɗo nder womoɓe makko wari to ekkintinol ngol o yiɗana ekkitade woma wela ƴeewoɓe moɓe
ekkitade nomi yottinira habaruji gonɗi to am yaade e jama aari ɗum waɗi garmi ekkitade jaɓanɗe gatteɗi nder bami ɗi enden fuu miɗen boowi waɗude iri majji denne ɗum hoyanan min min mbawa yottinde habaruji amin ɗi enden ɗum ndu woni komin gonmiɗen tefa.
Gaɗol bami ɗi nder yiiro yeeso jama aare hunde noon ko weli Fatuma Hamma gaɗo mergi on.
Mi wari ekkitade bami ɗinoon ko watta min du mi wawa yottinde habaruji am ko jama aare ko fota e fuu mi yecco mi yi'i du wonɓe no gaɗa bami ɗi enda tittinkinako guɓe goodi ko watta ƴewonɓe bami maɓɓe ɗi enda nana belɗum hiiroji maɓɓe mi yi'i du weltare wonne e maɓɓe kamɓe du.
Bomi jamani ɗi hunde noon ko weli sukaɓe ummatore ndenne caka banɗe sappo ko ekkintinol ngol hantoyta ñañal e bayle no heɓoyte harto bomi jamani ɗin tama ñande gon leydi Niger no wawi yaade to ɓurodiral bawal bomi jamani ko leyɗe adunaru.
Ɗo min darnata habaruji men e fulfulde sayni jaɓɓitoɗon habaruji e ɗemgal hamhawsankore ko Mamman Ada watta yottinatomon sey kirten to jam hirti.